ngurndan fulbe
ngaren e yewtere men faatiinde e gollitirgol produitji wariɗɗi kulloy ka gese no wi'e e pesticide. Mariamu Mumini, nultondiraaɗo amen Cameroun, waɗani en e jantore mum keroɗen.
Nde lesdi Cameroun, geɓe remooɓe 94 nder temerre kan fuu ɗo fuufa leɗɗe nder gese maɓɓe. Ɗume woni hujja maɓɓe? Jawro Iliyasa, remoowo haa ladde Mbang nder diiwal Adamawa.
Ko waɗi on min ndowtira be lekki fuufa fuufa haa ngesa ɗo? Aran kam haala geene. Geene ɗo ɓilla min haa ngesa masin. To min mbi min waɗan be juuɗe ɗo, ɗo sabbita kuugal. Ko min waɗi banni man bo to min aawi ɗo, geene man wara fuɗa fota kalkal be aure min. Wato ɗo wonna min aure. Kañum on kadi ban lekki supermarket ɗo, ton fuufi haa geene ɗo balɗe ɗiɗi ni yoori, ton aawan haa aure mon fuɗa geene wurtay. To ɗiɗaɓre bo haala gilli. Gilli fuu ɗo ɓilla min masin. Ɗo wara nasta ngesa vonna aureji, ƴakka ɓikkon aureji man ɗo. To min fuufini wala fitina feere pat dilla, wala nyawu, wala gilli.
Tanni leɗɗe ɗe ɗo mari batte dow njamu ɓiɓɓe Adama. Banno ɗo andina en Kumuwa Christian, ingénieur jon ndemri, nden bo kalfitinaaɗo kuuɗe ndemri e ɓamtaare ladde haa Maayo Danayi nder diiwal Woyla.
Probléme santé kam dur ɗum maran. Hannde ka en foti en yiya ɗuɗɗum probléme ji en santé ma foti waraga fofole. Ngam ɗume aɗo fuufa lekki, aɗo fuufa haa nder gesa ma kam, kala lekki ma on aɗo nisɓa. Yo feere bo ɗum nafama gite, feere ko gal luppi haa gal laral fuu na lekki ɗo nafa. Yaha jooɗo haa nder ƴam duuɓi joyi jeego ni sey warta wonne mannga, warta feenama mala cancer, mala yawu renal.
So nde huutinirgo leɗɗe ɗe no haani on woni sababu ñawji ɗi.
Haa dow yimɓe temere to a hoosi ɗo yaha fuufa lekki haa nder ladde, a tawan 99 kam fuu ɓornata limseeji botɗen, linetɗen, kaske en ɗume je heɓa waato protége haa ɓanndu maɓɓe ɗo. Goɗɗo hoosa lekki wakko haa ɓaawo non, wala koo ɗume dilla haa ladde ɗo fuufa tan. Ɗiɗaɓre may ɗo ko ɓe wiyata dar délai avant récolte. Ngaa wiigo to a fuufi lekki a rena balɗe jeɗɗi, malla balɗe lugas e go'o, malla balɗe 93, hiddooko a yaha itta hunde a ñaama. Ɗo goɗɗo feere ɗum wawata muygo fuufa hannde balɗe ɗiɗi ɗo e itti.
Haani no bo kadi sippooɓe leɗɗe ɗe famtina remooɓe no ɗe kuutinirte.
Yo sippooɓe lekki may haa nder lumoro ɓe formaaka. Goɗɗo feere ko a wannda janngugo. To lekki feere ɓe waɗa ɓe wema ɓaawo duuɓi tati ɗo taa fuufa. Kamjum commerçant feere kam nde wannda janngugo woosa oɗo jooɗi lumo ko ɓe fu wari ni o sippana ɗum.
Aynooɓe laabi nastugo leɗɗe ɗe nder lesdi bo kadataa ɗe nastugo.
Ngam e walaa poste contrôle phytosanitaire o partout. En ɗo mari département jeego poste contrôle phytosanitaire gootel tan haa Mora. Maayo Daneɗo frontiére ɗo caɗɗo arrondissement jeɗɗi ko poste de police gootel police phytosanitaire wala.
Yo kadi ɗumi waɗete haa en usta batte huutinirgo leɗɗe ɗe.
Yo Mariam, hannde kam haani kala sippoowo lekki fuu sey gomna hokka mo ɗerewol je sippoo ma agrément. Walla bo a heɓa technicien heɓa o famtinama deydeyno a foti a yaha fuufira lekki ma haa ladde.
Ngam jamu ɓiɓɓe Adama e ɓamtaare ndemri nder lesdi haani gomnati larta haala huutinirgo leɗɗe nder gese. Fotte nden remooɓe se kabda faama lekki kokiye no huutinirte be yaake huutinirte nder ngesa. Ɓe ndaaya leɗɗe kaɗaaɗe e leɗɗe baɗɗe. Mariamu Mumini, Yawnde, VOA.